Design levels 2005 pale kama kawa tukiwa 15 walinambia nitaingiza pesa mengi mako charity CUD pesa mengi walinambia nifate formula takuja kuwa popular bala na misimamo yangu TDX na muomba Mungu wangu meneja anajua mi ni muhimu sana kwa kitaji single wakanambia nani aje apige chorus nikawaambia aje yule Ben chorus wakajua nitawaimbia madem mwisho wa siku nikasema god damn TDX na badilisha hii game
badilisha hii game anyani wa kitaa nafanya hii game kumbisha za kitaa na jamini kwenye game tangazi jaa sio game la madem hakuna washenga.